rata motho ge ke tso ke ba mo se ha ke le single monate wa go pa single a single a single monate wa go pa single a ke ba mo se ha ke le single monate wa go pa single a single a single monate wa go pa single a ke ba mo se ha ke le single monate wa go pa single a single a single monate wa go pa single a ke ba mo se ha ke le single monate wa go pa single a single a single monate wa go pa single
Ege singeli, apa? Impasengi, ay.